yande joni o wittoddi emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi studio kala ngu ɗi min Oumou Oumarou yettintomo nder ko e kibaruji men ni illa ko laamu jippina 26 lewru juillet de leydi Niger ni hokkoɓe habaruji cilogon ni iɓe piye nder golle koƴol habaruji ɗin noon ni on nanan ko hoorejo suudu habaruji noon ni hokkata mbi'en ni ano kibaruji o ñaaɗi noon ni ɗum ɗoni har ko ƴewata habaruji ɗini ɗi gala dalilaji fuu ko sankiti ɗum kan wonno sankite nder leydi Niger ɗum ɗo dow ko ƴewata hano fii nder leydi Niger dow laabi internet noon ni noy ɗum durwiditta e fii o nder ko himɓe tawa nder leydi Niger gonɗuɗo andal dow mum no hokkam faama yewtere men pinnol hannden haala tana dow neɗɗa ko gonngu hakkunde jomɓaade e gonɗo no luwo noon ni fuu dow nder wakkati ndungu ko himɓe tawa ko wakkatiji gonni luwotoɗo no moƴƴina suurde ni si'a na ko nanndi ni ɗum ɗo ko laatori to fitina hakkunde maɓɓe noy ɗum laatori tokkomi on pittol haalaji nder kibaruji men illani ko laamu jippina 26 o lewru juillet ni duuɓi 2023 ni ana ko koɓe habaruji gomɓe leydi Niger e leyɗe duniya ni gomɓe no tefa habaruji dow fii ko wonno waɗa nder leydi men Niger di ni ɗum ɗo wakkatiji gonni iɓe piye ɗum waɗi ni hano suudu hokkoɓe habaruji kan holli haala ka ɗo holli wiide ɗuɗɓe haa nder kokkoɓe habaruji mbiɓe gadda mboytaali maɓɓe noon ni nani ko hoorejo suudu hano kokkoɓe habaruji noon ni maison de la presse Ibrahim Harouna o fantini jaadimin tarnan Fouda Ahmed
illa laso e jeegom lewru juillet hitaan du ujunaɗi e laso e tati ɗo ni leydi Niger fii hoynande kokkoɓe habaruji gaɗa golle no tawa darnogo kokkoɓe habaruji jeyaɓe leydi meɗen e jeyaɓe leyɗe yasin fuu no ɗonno kolle golle hirñere woɓɓe no kulƴini ngam haɗudeɓe waɗude golle maɓɓe fodde no haniri faadu kokko habaru ɗi leydi meɗen gon dilli ɗiɗo jeyaɓe leyɗe yasin ngon ton ende stade kan en du ɓe piyama e nawna are gollirɗe maɓɓe e talke maɓɓe fuu e talkeɗum ɗum ndu saabi ko miɗen gatta daane yahde e CNSP orgal soogeji jippinɓe laamu ngu enden ni ɓe durwa renude hakke kokkoɓe habaruji ɓe acce du yimɓeɓe enden gaɗa golle maɓɓe nder ko yirna fodde no laabi kawjiɗi golle kokkol habaruji kaali
jippinol laamu ko soojeji gaɗi 26 lewru juillet ni nder leydi men Niger dini habaruji ɗi gala dalilaji fuu noon ni no wonno hokke dow laabi internet noon ni hokkol habaru mbi'en ni ko wala dalilaji ɗum waɗi koko habaru mo leydi men Niger Jibril Seydou o wi fii hano ko sakiti ɗum kokkoɓe habaruji ko wonno sankiti noon ni ɗum hannda waɗe noon ni ɗum holli no laabi ko haani hooƴe ko watta durida e fii o noon ni ngam hunde noon ko wawta waddi fitina aji hakkunde himɓe nani fama ka o hokki jaadimin Asumana Shina.
La désinformation révèle
kibaru o ñaaɗo no woni e dow sinuji kewɗi no woodi kibaru peneejo ko ƴeteeɗo yoofe nder himɓe wiye kañum woni goonga no woodi gona kibaru goongaajo joofenteeɗo himɓe nana ɗum kaano won no wurtoto dow laawol to hokka ko ɗuuɗi waɗoɓe internet kañum e faahande ndu hokkoɓe kibaruji no caamana ir kibaru ɗin ɗon eɗum laatide kondan ni hunde noon ko waawi imminde fitina e bolwal hakkunde himɓe nden ndene kay kibaru o ñaaɗo enɗan hunde no enɗan ko haani durwide neɗɗo fuu har senngo muɗum hawtaadu konno e pelle kawjiiɗe moƴƴingol e kokkugol kibaruji ɗi heɓa dartina ɗum faa wooɗa sabu so wona ɗum fuu kibaru se ooñaama no waawi waddude fitina hakkunde himɓe no waawi tookude himɓe e hoore muɗum jeyaaɓe nder leydi gootirnaaɗo konna jeyaaɓe nder leydi duniya
public national et international
secrétaire général ni mo ministére hawjiine reedu leydi e dna ko ɓiɓɓe leydi ni no woni no andina nder andinorede wurtini jeɗɗire wittina ni dow ko golleji mbiyenni conseillé ɓe nder commune ji e mairuɓe noon ni darnaka ɓe jaran golleji maɓɓe ɗi yeeso no ɗum wontirno dembun noon ni no nder maɓɓe ni ardiɓe hano ardiɓe kamɓe goni ardiɓe golle maɓɓe noon ni ano ɓe faddaka noon ni hono nder maɓɓe hoorejo ano hano hooreɓe fedde sawara région ji noon ni e mairuɓe galluje mawɗe e hooreɓe kawjinaɓe mairuji noon ni nder laawol gotol gol ni nder andinore worre den ɓe andini ni wiide hano ko ƴewata gouverneur en ka e préfet ji en ɓe andina hano ɓe andana hano laawol laamu ngu ko joɗɗina noon ni ko ɓeɓe ni hano golleji maɓɓe darnaka denne ɓe jara golleji maɓɓe ɗi yeeso der kibaruji men ni har ko ƴewata gada mabbol keri hakkune leydi Benin e leydi Niger ko waddi ano to kobe lawol golni ano no wonno ciarto leydi din bindo har ko ƴewata be jola mayo der lana diyan nonni gol lawol ko himbe gonno nawtoro wadi hore be wuro gon be gon ibe gada ano bawde mabbe fu gandur wida e nannul kulle karmina e nonni wadi ni hano taykaaki no wonno wadi jamma e nyaloma dun do har ko nannata hano kulle luma ko nonni dun do gam famu hebo mun kayla Burayma mera mo wuro Gaya o fontini jaadimi Fadel Alu
contendi nouveau contexte qui a
ko keri leddi din enda mabba hande wadi yaha wartaji himbe are fu do mayo go enda wona no wadi der majjundu ko heewi no waawe golle goddo ande dalila odu waddi ko min yama min gadido jowurobe ciye e bangeje tawade takkol mayo go hawrine gan ko watta kambe du be gatta hakkilo yewtinaade ko wona no wadi der yaha wartaji himbe are enda fu so geji du gattama doma dane mayo go enda denne dini be gii ko holnaagi gon ibe baawi haalande sogeji din dum beedi du dimma sogeji gondi dane mayo gon enda misali hunduko mayo gon enda to himbe naatirta laanaaji din enda tan yewtinaade ya hawartaaji
e les autres pour que le fleuve soit strictement contrôlé
himbe jettoto kan nangida e kulle bonde yaru yaru noni tagge taba ano taba bonka kan sappo e jetti nonni tagge mun nonni kan himbe sarusi octis nonni bangere zender nangi hande subanni be kolla ano hore be region on nonni be gabbe ano fi bondo on nonni nani ko bi Moussa Tinaw procureur Moussoudou kite wuro zender ni o hokki Zara Bukar jadimi mu o zender
no goddo no hokki min habaru neddo gondo no juuda drogo der leydi Nigeria dey o tokkirtana harabande miria na tude der zender alkamisa sappo e jeddi lewru on fa far yamde nay fajiri no min jey der nokko o mabbo de be tonne min tawi drogo o min kebi nangude nimbe dido der mum kade ndan do ballaga police ji peji di zender wadi ko min kebi dekude juude do nimbe sappo hawta tade e taba bonka yaade e kinije biitede diazepan wakat funde biden njana ngoyde sonnobe taba bonka be saito min cigili wadde gam e malfaji be tawdete mido watta dande yaade e sarobe sukabe hautade e mobe jangirde e be bangeje be e watta de min juude min keba durwi didde e fio
fi himbe dilla wonbe leede ni no huune ko tilegon tawra e ciadale farko darata hano fi kawrol jawdi na politique mun na fi fina tawaji nonni e denaku fi oni no tawra sadarmaji hano mo nonni del leede duniya del leede Niger ni gan himbe pamana nafaka ko woni der fi hano dillugol nonni e fa hankaten ciadale ko woni der dillugol hano leede nonni neddo dilla leede mu yaha leede gon nonni wadi leede Niger ni joddini sigila ko hawjato ano fi himbe dillo wambe nonni gam waddugo hano moddinol nonni nani famaka abdu dan alhaji nonni bi enni horejo tawa derbi en sarusi hawjinde fi himbe dillo wambe mo minister kawjido fi redo lady isifu shaybo ko ofantin moni
tahiya tana kama ga kowa
jahangal no nangay neddo fu lato jahangal yidde berno non na hana ko yidde berne dum hana neddo wadira jahangal ni e no wodi kulle kewde ko neddo hani wadude arandere mudum kaw woni neddo anna to fay kasen anna talki fay wadude fadde mudum wadude jahangal lato der leydi non na der region non hana bi leydi wada jahangal wonda talkuru ko holla no donno wada jahangal misal de neddo no donno wada jahangal no hani wi eno ora ba carte identité na talkur bi leedi na carte visa na du carte passeport den on fay wurtade leedi mudum dum fudu no hani wi e bi leedi Niger fu wi e no annani dum
kowa ci san yana da masaniya bisa ga hakanan
durobe leedi agades ni no tawra e jote do ciadale durande nonni fudo der dungu ko himbe tawa nonni durande ni ko dabbaji pamari no wodi amma har ko ciewata dabbaji mawdi ibe godi jaccere durande nonni famaka Umaru yeli horejo hano dental hawrin deji hano durobe leedi agades nani ko fantini jaadi min Ali Sekarim
toɓo ngo neɓino amma ndungu ngu fuɗɗi jippade jon o dey fawarde jon caɗale nokkuje durduɗe no woodi dey to dabbaji potori ɗon kay duroɓe ngala caɗale fa non fuu sabu iɗi keɓa ko ɗi ñamta amma to mawɗi ɗon ɗum woodi caɗale sanne sabu ɗi keɓta ko ɗi ñami saita siri ko ɗi ñamta ɗum do no wawi waddande dabba mawɗo caɗale harto cella fawarde jon duroɓe no gondi e caɗale miɗen gatti gikke yaade yeeso Allah e toɓo ngon duroɓe no keɓan pofintinaki seɗɗa amma e haala ka kalten ka iɓe tawda e caɗale.
Leddi fa kan andira e demal tattase de leydi mi Niger di noni amma illadu en ɗiɗi e sappo e joyni nder nokkuje gonni tawraɗe de leydi ɗi fani no tawa e rafi diyanaku faddake demol tattase o nder communiji jeego o ngam faama mum nani ko mbi en ni Moussa Diagara noon ni hoorejo mbi en ni fawjiɗo fi demal noon ni kara nder difa nani ko o fantini jaadimin Guidi Abdourahmane.
Rafke ƴarande nago tawaɗo nder région Difa kam waɗi komin keɓi tiɗalla harto demal tonkaji mbiyeteɗe poivron ɗen fa hande bonondaji ndiyam wari ɓeyditade hemum kamɓe caadaki mbirgiri engrais ndim nden munno nimɓe hectare uji tonkaji ɗen gollatano amma Allah e caadaki mbirgiri engrais feccere hectare uji kam jomum wattata to kulle tati ɗe goni no kaɗi yaadu yeeso harto demal tonkaje poivron ɗo nder région Difa no woodi kominuji tati fanayi to demal mum watteno mayne Setimari mo Difa Gaskeru Tumur kamɓe Bosom e fa hannden commune mo nin gengimi fuɗɗunoɗo wadde demal ngal le wendu lak Chad ɗon kalde o rafke ƴoran ndenagu e bonondaji ndiyam ɗum e acci.
Kenga nogay lewru utuni latol balnon ni ko pelle latobe balnon ni ko leydi nonni ɗum ɗo waɗi ano latol bal hakkunde fedde renaissance noon ni de Bukkoti e fedde Tagour ano provincial noon ni de Dosso waɗa stade Telaberi fedde renaissance kan heɓi jalolgal noon ni gattanɗe worre dow ɓolum noon ni ɗum ɗo kan woni aran nder tarik noon ni ko fedde deni heɓi ano coupe o noon ni mo pelle latol bal leydi nder pelle latol bal ko leydi noon ni nder miccintinol ni ɗe pelle ɗiɗɗini no natowan noon ni nder latol bal ko mbi'en ni hantorde ko pelle mawɗo noon ni ɗe latoɓe bal ko leydi din noon ni nder mbi'en ni hano yaago yeeso. Nder yewtere men pindinol ni nder wakkati dungu himɓe tawa ɗum ɗo ni toɓɓole no gaɗe noon ni ko waddata wakkatiji gonni rafinaral hakkunde jomɓade e luwotoɗo noon ni dow ano moƴƴinol suudu ko cilagon luwotoɗo on ni de ni suudno torma noon ni no wi'a moƴƴina nokkure de e ko nandi ni ɗum ɗo no wadda ano fitina har ko ƴewata jomum itta nder ceeɗe hayaɗen ngam fama heɓo nani ko mbi'en ni ano ici noon ni maître Oudou Mahamadou noon ni ɗo suudu kiite ko wuro maraɗi noon ni o fontini jaadimin Mohamed Mamman.
À la matière, les codes de bois loyer.
Donc, il y a un logol non couré, non wodi datol, diatati talksere de nako holdi, no kaldangal e hore mudum wa urte, ne kaldangal amadou, der mudum no wodi fi, mo inal mangol, kanyu, mo inal pamarol, mo inal mangol ngol, jay no kurde en nan kan jay wa dedum, mo inal pamarol ngol du kondang, ngondon lupo on wawi wa dedum, edo sawara, mo yato hokkoa, jo no kurde on endang, se ni mo inal mangol nondu fahanden kanko goto on, ngondon lupo on wawi yade holloide, jo nokkure on enda wiide mo ke nokku manejo o sekeke naadu konda no sia nenno face o wadi sawara e je nokkure on kandu tilay sen yidi moƴƴina sana wadde e makko sawara kanko gondo lubo on enda kanko gondo lubo on sen o moƴƴini nokku on enda taw funo waawi o jama on don yobamo ceede makko de o watti hen naadu konda o moƴƴina o deƴƴitira non enda
denne gondo no lubo suudu na baade wala lawol moƴƴinde goddum wi'a yobata jom baade on naajo do endan na.
Ah non, le droit de propriété.
Do lawol jeyal ngal endan ni latol keme joyi e chapatna e nay hokki ko jey no kure on endan lato suudu non lato galle non fu jomu ni wodi lawol do fi ko watte no kurnde fu kaldal ngal e hore mudum lubagol gol endan laabi joddina do mudum fa gasi nenne neka onton wala lawol wi'a wadi goddum do endan dum lato sabil to yoba cede lubagol gol watto gol endan sino hokkata ondon ono hakke mudum latol sappo e go chapatati e nay no holke narangal laabi tawadi hen endan nanɗi kañum won ko holloto noy wonno kule ɗe enna fuu yarto te goto wawa woñitude laabi ɗin feere muɗum ene wajiɓi dow neɗɗo mabɓe du konna fuu tokkirde laabi ɗi dow gongako
elles doivent être exécutées de bonne foi
degon gonɗo no luɓo on endan no wawi haalande jeyɗo ɓaade den na suudu ɗum endan dey o warta o moƴƴina denne saynoyi
dans ce cas de figure
les ene waɗi sariyaji ko wonno jooɗi gam batta fondutude ɗum sanini
to maɗalla ɗo mi dento habaruji ma kirtintu jaam hirti